Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Ai!
Amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu.
Abasi,
watoto wa bibi wanacheza kote mpaka kwenye matope wanavua wiki. Kama wamegombana na ebito, fanya kama unadukua.
Twende sasa,
unanengua.
Twende sasa,
unapika na pakua.
Twende sasa,
chukua.
Twende sasa,
sema bo 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 bo,
tunakesha popo.
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe,
tunakesha popo.
Nasema bo 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 bo,
tunakesha popo.
Shika pesa tusepe silali mwenyewe,
tunakesha popo.
Ana sasambua
Kalewa,
ana kipinua
Kalewa,
ana jichetua
Kalewa,
ayayayaya
Kalewa,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu.
Abasi,
Asa baby show, show nyesha lichoko pa mama. Baby go, go, mesha usijali lawama. Kana sipi titi, wendofo chichi chichi. Katoto kuchi kuchi, kwenye kuchi kichiki. Tanyanyomi kichichi, manyoni tikigi. Tuende paka moni kipiti, pinza meshi moni kimbiji. Katoto kana papara, kupigwa nyembe kipara, mkuta kama sigara. Nasema bo 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 bo,
tunakesha popo.
Tembeza cha ukucha na mwende tulewe,
tunakesha popo.
Panangu bo 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 bo,
tunakesha popo.
Kama kigo mafuta silale mwenye,
tunakesha popo.
Ay ay ay,
kime mpana,
oh kidaluso,
kime mpana.
Kaisha leo,
kime mpana.
Somba kama fuso,
kime mpana.
Umu, amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu.
Abasi,
mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Sachezesha kilesu,
kilesu,
akilesu, akilesu,
kilesu.
Sazungusha kilesu,
kilesu,
kilesu, kilesu,
kilesu.
Aka kauna kibano kwa kwa pa,
kilesu.
Kilete kwa vapa,
kilesu.
Mama unarusha na tapa,
kilesu.
Swa dakta,
kilesu.